Ay, ay, ay. Le pizza ga vandali, yazo vandali unesikolo. Kuthi le pizza incane short, nami ngizothukupa shorts. Ngiyafisa ukuthi nize nala mapizza gabizi. Lo mfethu eluchili, gedela mapizza ntwempu. Ekuse ungasabi, izalana uthole isikole ezingolweni asabe sinayo. Kumsanelo zingujantshi, angithatheki kancane mina. Ngikuhlula ngiwani, awuthi nawe thekeni nethandi rhyme. Shayisa kwigravity noma usephelela. Ngeke uzuyisole mfana, uzothola isikole. Senza wani la ima eyes. I-mastering ivokali, thina sifaka ukhari. Thank you Mr. Chaos, ngale beat ngisusa chaos. Nginidala egemini, nhlanhle ngekho njenge-cosmos. Peace, I'm out, ngiyasaluta ama out. Yeah, yeah. Sanelos,
Sanelos.
Master Reaper,
Master producer.
Thank you, Mr. Chaos. Gravity Record.
And
Pelela
Production.
And Pelela Production.